number one. Body size.
B-boy.
Icharata tuntazifuta. Akama pesa ntatafuta. Bipi kusupe noa kuwa that. Wambea kama na waona wakirisuta. Kiko wapi ya memukuta. Mindi ntapukuwa siyo tena wako wa that. Mapenzi, wanosema mapenzi amezaliwa Tanga. Na isi wanakosea, baby wangu wanamonea. Baby, taratibu machofumba. Sikiola kushotofunga. Ibakishila kulia. Kuna kitu nataku kuambia. Nisikirize wakunyumba. Nimezako nikipata mavumba. Nitakuja kukuchumbia. Kutengeneze familia. Nita wewe.
Kama taweza kukwacha.
Oh no no. Nasema sijui.
Mano naweza na wanchi.
Yeah yeah yeah.
Sijui kama taweza kukwacha.
Kumshinda baby wangu yuko wapi. Oh yuko wapi. Anaijua thamani ya pendo langu yuko wapi. Nauliza yuko wapi. Ama mimi nimesha date na wangapi yuko wapi. Oh yuko wapi. Yuko wapi ni more. Anenijua mimi hakuna. Wengi wanakuja kunichuna. Wakijua kwamba pesa hakuna. Mara tanuna na kisa hakuna mapema. Mapenzi,
mapenzi.
Wanosema mapenzi amezaliwa Tanga. Na isi wanakosea. Baby wangu wanamonea. Baby, taratibu machofumba. Sikiola kushotofunga. Ibakishila kulia. Kuna kitu nataku kuambia. Nisikirize wakunyumba. Sako nikipata mavumba. Nitakuja kukuchumbia. Tutengeneze familia.
Nita wewe.
Kama taweza kukwacha.
Oh no no. Nasema sijui.
Mano naweza na wanchi.
Yeah yeah yeah.
Sijui kama taweza kukwacha.
Sijui kama taweza.
Mano naweza na wanchi.
Like I'm falling in love for the first time. I never seen love like this before.